kumanya ngenda maso tai babu ngenda maso balero ngenda maso kubalero ngenda maso sagala kumanya ngenda maso kamba kambe ngenda maso simata pana nganye rivasi kubalero ngenda maso sichada mawe kansonga busonzi naze 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 na bedinkola na manyi ntuke kutopu abogera mbasa mogere temutya mwe ngamba mogere kuba binje byo bye mogera bimpa mulalo genda maso buliro yogera gwe novuma simati nze none nkola buli kyalumumu abazala wanga simati nange gwe musuta ngati fuse bigi ate gwe ofuse simoli yanzala wanga gwe ngamba abazala wanga nze be ngamba babu ngenda maso balero ngenda maso kubalero ngenda maso sagala kumanya ngenda maso ey babu ngenda maso balero ngenda maso kubalero ngenda maso sagala kumanya ngenda maso dala dala ngenda maso nawe kusabo ngenda maso era obo ngenda maso ebyo kunyiga nsabyo bitegwe kubanga abantu ba wano bogera bingi ngate bibinyo naegwe kusawo byedese sikulimba nkugambo bite obusungu njagala ofisoli okomaleko genda maso obusungu kintu kibinyo obusungu kintu kibinyo okugeza oli wa busungu bebogera bigenda kulwanya oba omaze okulwana boti bagenda kusiba ogenda kudaga byonna byokoze ogenda bifiirwa ogenda bikwata obiwate muno naye nga lwaki obifiirwa obusungu bukulemye ofuga nze golaba banjogeredde naye mbirekawo nenkola byange eyi fabu ngenda maso lwaleero ngenda maso kuva leero ngenda maso sagala kumanya ngenda maso eyi fabu ngenda maso lwaleero ngenda maso kuva leero ngenda maso sagala kumanya ngenda maso buuza lwaki ngenda maso ebirungi biri mu maso yonna gy'oliita obugutana kuba ebirungi bibeera mu maso bw'obanga ononya kajobu akalungi okasanga mu maso bw'obanga ononya mukyala omulungi omusanga mu maso naawe anonya omusajja omulungi omusanga mu maso ate gwe anonya obusente nonya mpola ogenda kubufuna ebisinga byonna ebirungi abange ebiri mu maso naye okubituukako olina kubanga oli mugumu zina bigumira byemwogera byemwogera tebindya nedda buli kyenkola nkikola ku lwange ku lw'obulungi bwange nange byemwogera byona mbiganyi byemwogera byona apana eyi fabu ngenda maso lwaleero ngenda maso kuva leero ngenda maso sagala kumanya ngenda maso eyi fabu ngenda maso lwaleero ngenda maso kuva leero ngenda maso sagala kumanya ngenda maso fabu ngenda maso lwaleero ngenda maso fabu ngenda maso nawe nkusaba ogenda maso fabu ngenda maso fabu ngenda maso fabu ngenda maso nawe nkusaba ogenda maso.